I love you, girl.
I love you, boy.
I love you, girl.
Love you, boy.
I love you, girl. I love you, girl. Mama watoto Taki nikukosewe Kama naona nipenda basi mwache mumeo
Nitafanya na mataka boy Hata mime nakupenda right Mume wangu nitamwacha Nitafanya vitu gomba kata nipata laka
Usijali kusumi Weni wangu mini wako wala sijali baby Usio fuku husu wife Nikilodi nyumbani lona mpata laka tatu
Usiwana nidanganya Mewangu kamwacha lafu kanitosa
Baby